ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
aljumare nogay jeɗɗi lewru mai sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima silima capanɗe nayyi e joyi nder maison de la presse bamako jottinanoɗo kabaruji numaro yiga ɗo yitomo wuuri sappo jeenoɓo hippoɓe kufunaji bulobulaji le leydi meɗen ɓe ɓenoddeta kaske bille ɓe gaɗan ɗu lenoga e jeenay lewru mai woro ndu wattu joni ɓe jetti yimɓel mabɓe heddiɓe le nokko ko ɓatto yimɓel mabɓe temeɗɗiɗo e capanɗe jeegom kañum en keddi ɓamde 2013 yettat ñalawma hande gore wolde gaɗɗe le leydi meɗen se gardi le saaha leydi ndi fa hande nden hono bonnana ɗo o ñifay toon noon ɓe kollitiri wiide guɓenodtirtoɗo état islamique ko grand sahara noon gondi e wadde toon bonnanaji muɗi en wiyama ɓe mbaɗi civil e hewɓe le nokku noddirtet emis kañe fa jottiɗa INACAR le région MENACAR ma mahamoud dikko wattu joni o yalti kasen o ɓakki hono laamiɓe laamu hakkudejo fa yetto yo yimɓele wonɓe caggal leydi ndi le on ɗo wattu fo fedde nde noddir se demde jaabimo ɗi won noon sembe kabaruji ɗumin joguinoɗo kikiɗa ndeɗi bisimilla moɗon e heɗade ko ɓatto hippoɓe kufunaji bulobulaji ɓe temeɗɗiɗo e capanɗe jeegom kañum en keddi le gore wolde gaɗɗe le leydi meɗen ndi ɓamde 2013 yettade ñalawma hande o le on ɗo wattu feɓe gondi yembinde hono ñalawma keƴanaɗo kamɓe kippoɓe kufunaji bulobulaji wonɓe le fedde oni nde koɓe gondi yembinde le adnaru ndu fo micciteɗen wiide laamu hakkundejo wihi golleji mabɓe ɗi mbaylito ƴeweedu yalla hono ɗum hani fewtire tiɗalaji gonɗi le leydi meɗen ndi Mamadou Sama Sekou
secrétaire général ONU Antonio Guterres holtiwide ndeɗo jambere yo yettude no haniri uñaji capanɗe jetto e jeɗɗo civil en haɓitiɓe e polisaɓe golloɓe dow inde ONU ele adnaru ndu maliɗo temeɗɗe ɗiɗo e capanɗe joyi e jetto kufna bulablaji heddiki ele wolde iwde hitande 2013 warde hande kamara muɗum oɗo immadara hewtagol jam lattiki ɓurde foof titanɗe kufna bulablaji e wi ministrema le communiqué gollirde ONU nde miccitidi wiide iwde 1948 golleji ardiɗi waɗede warde hande ko ɓuri uñaji nayo haɓitiɓe polisaɓe e civil en goni mursuɓe yonki mum en le adunaru ndu e wi secrétaire général ONU o kewal bonandaji fewde kufna bulbulaji latigue sababu ɓeydude farati golle mabɓe hande e kala ñalawma min jettan sanne pellital ngal e muɗum eɓe paabo jamare yaltude e basiji e hinnade kabaru dewral e yirwere wonande goto foof ɓeydi litinde laamukoɓe maliɓe humpiti wiide mandat ministrema ƴewtete yesso cnt premier ministre cogal kukala mayga holiti wiide dabareji piyete yalla ƴewtade mandat o banggal alahaali joni o ka noon faccitinaali kabaru muɗum
kanko noddirten Alfou Seni guinɗo o holitiwide omo tawda hakkille nokko fedde oni nde haali wattu joni laamiɗo fedde oni nde moɓe noddirte Antonio Guterres ɗum e tawede fo o wi ministrema golleji muɗum ene kane waylitede ƴewtede yallanoɓe kane fewtirde e guɓe jaadinkoɓe ɗe keɗɗe mo komo sifi do hen
haala ƴewtinde sifaji golleji hakkunde ministrema e kañe laamu mali o ɓe kaalino haalaji mum sanne saabu ɓe kolliti wiide ministrema e kañum holliti wiide wona haaɓo terrorisagal hande torral gonɗo dow mali o yo torra haaɓo terrorisagal noon so tawi ministrema lanñinaki wadde haaɓo terrorisagal o ni ɗo eɓe mbiya ɓe ɓeyditinanmo wakkatiji goɗɗi o hedda dow leydi mali fa o golla golleji makko ana hani koɓe jodda ɓe pamira tawe ministrema ɗo jaaɓa haaɓude terrorisagal neɗɗo kumininɗo banggal hono hakkunde enen e gelleji adunaji fu wawi nadinde damgal wotru ɗum woni ministre Ablaye Diop holliti wiide ministrema le talkiji mum ɗi wona soldat siɓe kaɓoɓe terrorisagal donc o wi se laatiri noon ɓe kaldam ɓe pamira e ley golleji ministrema tawe torra gonɗo dow mali o torra terrorisagal noɓe jaɓato haaɓude
ɗiɗo kabaruji fana mbawi heɓede dow beme amen andi to ɗum do page facebook kañe compte twitter studio tamani fanden waydi ndenagu le leydi meɗen ndi ko dartete ko hemtaka ɓe kolliti nokku noddirte emis kañe fa jottiɗa INACAR le région mena ko civil en keddi e harbete toon wiyama ko yaata civil en du capanɗe yonkiji muɗen karbale noga ɗiɗi lewru mai wo ƴaɓɓino nduno ministrema holitiri wiide fedde nde noddirta msa nde du ɗum woni haɓotode wattu joni le oɗo nokku ɓe mbihi ɓe pewtodirito e guɓe jadinkoɓe ɗe ɓe mbaɗi ɗon ko yaata yimɓele muɗen capantato noon ɓe kollitiri wiide le on ɗo wattu fo wiyama guɓe ɗum woni jogiɗe kaɓorɗe ɓe jippiki le nokku noddirte ɗo ɓuurem siiɗi le noga e jeegom lewru mai ƴaɓɓinondu le région Tombouctou fa keɓen famtade fande no ɗum woni keɗɗen sitan siɗi ɓe
addadu hakkika hulitaka banggal masibinali civil en to emis e INACAR le laamu miraga ka noon ministrema e ley kawrtal maɓɓe dokkoɓe kabaruji keñen humpiti wiide sappo hewɓe yimɓele ele masibinama wonande gubbe turusi en denno de holiti metta mudun na yeli dunno seminde imadraji ele region o yalla buutude gidali gondi do jamare nuku o gubal msa ngongal ele nuku o holiti ele communiquer tatchuri lawol hakki chapantaron turusi en wonnatube juude mobilaji e kabar dun nangama dun ko holita ele talkurundu kanon msa holiti mursama habotobe taton ele ngo habo le lamu tumbutu midi yottike non wattumo joen kaborde mbaddibe motongaji nay yottike alkamsore kenyan to nokko burem sidi amar le cercle dire be do mbarobe jeddo yimbe jehitu jangnirde commune o e wi yimbe gonbe ton directeur école o soutama tagal leruji tati e juude cuuti mobe ngartiri mo galle mako to dire ton be hultimo wiide parfait o jangino kasen to l'école burem sidi amar
on kebi famu yodum mamadou samassie ko non wattu jonen iwrande sa haledi ndi njaren falle dum woni baleri leedi ndi nokko no dottede yelli mani wiama toddo honno wayde de nagan wonte ma teton wakkati fu moto ngaji gujjete yimbe el bombe sumbu paloton jamande dati teto dum kala ko joggi furu jamara wono tonde wadi no dango fewde e lamo fa kebe famtar kedde mamadou samassie ko sitan sidibe
hippungoji di kewi di do wattuji di le cercle dum do wimbi min sanne non no sifuri yimbe le yogabe yelli mani e bi ameri en nokko o na hani dawriji pian o yawri fawde kado titala rafndenago kaddana lasna tawari o tindinowo amir wuro yelimane
kuna sina ko attaque
hicca ken jati yimbe bombe hippike nokku goddo le cercle on do won yimbe soutabe makkat ne be yimbe bombe nabi on soutado be tay o wala fe hune be yoppitima tegal mudun jommuto goto be nangi dun do la be fimo fannawi ga kango pe o way o habiti sedan sabde on jogino sawru meda lamdo lamu tinna faba amen sabde mene le lefon sahel ngome woni me wodda e murtan san
ngotoda be hultivide mari o kay no wawi humpintinde ko wodi ko ka habitibe je daranade kabar mudun e darnabe do habitibe hebbinde lugaji kedana sumale kande jakite kanko ni mer nokku gidime yelimane
den kedi commencer
mi ko wakati me fuddi ken hulde sanne sabde ne yimbe bombe ben ana won takke fe da mudun mede wullito e lam on tinno wada imadraja labbe yimbe bombe ana heba tonge mer on golle mudun yo famuntinde jama honane be yimbe tongirte le nyalana handende wala fu jasi fenan ber am an taji sanne
gendarme be kay njelaki sefade do odo kabar o imadraja amen itawade fuf asitu kante hebani dun no jotamani gila yelimane
Imam Mahmoud Diko gote ardinodo fedne no M5 RFP de Kenya no wakande mo tawno le kawtal ngad no dita forum de Bamako so hokkaton hala o baki sanni lami be lama hakkunde jo fa yotto pelle politique kanye e pelle societe civile ngonde le leedi meden di le on do wattu fuddo fedne no dita collectif pour la défense des militaires on CDM holliti wide jabana hon hala ji makko di fa kebe famtar kedden sitan sidibe
le wi Mahmoud Diko badi leedi malni ana tonga to lamu ko be hawtibe be yewti fay na tora di len hontirto le wi mako gubal natina sabe hippude lam ibigan beedu kan e fedde entretene communauté internationale en langue horra hanen do nati sabe so welo e donkan ana da warda badi leedi malni tiagal mudun lafi deedran du hebni leni toraji mawdi fa hanen ko langue hontiede le wi mako o holliti kasin pelle société civile ka e pelle politique heewi ana jodi ana jabadi kabaroji huna fi allah e halda hen le wi mako de pelle ko he mudun amira hono wala leedi malni kasin le communiqué goto fedde entretene le collectif pour défense des militaires dum fedde jinnitone mangal pade leedi malme beedo holli mettimu en de kongol Mamoudou Diko le wi nde fedde Mamoudou Diko halaji mudun yo halaji bidisa kay holli de yida lam koobe lam hakkunde radio fedde entretene collectif pour la défense des militaires holliti wi Mamoudou Diko ana han yo faade tewtra mibbe leedi malni fu e damudum fa yotto horebe lam hakkunde radio yafa do nyalana wotere miccitunde jama on wi Mamoudou Diko wéré jantude de kabaru leedi malni ana fota lebbi joy handen
wattu jone mbirfitito nokko no dertel CICB be mi botton wonde wadde ton ko nari bangal ande kesede no ngori no do hani fewtirde e hawaluji meden di yimbe le hewbe kanyen tawale o do botto kanyen gede kewde fab jelon be kan hebirde yirwere dumine de nokko fa kebe famtar fande kedden sitan sidibe e Mamadou Samassiku
imadra guldire de na hasindina yalla hinare imade yirwere dumine lolirnde odd non se fori bono golleji kawtangal hakkilo Souleymane Bendika Jabate o do botto lantanto gulirede sababu andude darande mabbe bangal hawalu
entreprise ngaji ana jogi daroga mangal do kabaruji kebal leedi do labi mobdi natal sabe hunjide torraji hewdi udundunde kasin labi golleji ga dum wawa yor tagan torraji di torraji du kada han tajide dabiri no hono di torraji habirse sabdena do wa natal sabe wadude torraji goddi kasin di andina le nukuje medende
so gulire wotere so dental gulirde fufuna jogi nafa woni ko holliti Amadou Diawara horejo groupe famib paboto dun golle o
digital ande kessel yo hune ko nafade enen malebe ga antin de ande kessel du ana hewtan torraji mawdi kasin mi e miro dan homa fu ana han gollude de ande kessel ga homa fu ana han wattude hakkile do gollal ko wattade de ande kessel mi de lamdo homa fu e damudun tinno fama di kabaruji du
ele nyeloma kurdo beedade holitobe sifa golleji mabbe fewde hawaluji halaji mobe dun huncenta hore banga susliji hono robe e kanyo dun faba ande kesse ele haybugol hawalu
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Se grab yelo ni lekiri duuji meden to e jaran nokku no deteda bankas be mbi wottu jono kura ngaydi taji to ware e jonta tati non be kolitiri wi ko laati sababu mudu yo ciidugol cioggu dun asansi kanya ko nande mudu be mbi motere mabbe wontere ngonde tonde du wottu jono ko boni dun laati sababu du yimbe le hewbe gollirobe kura ngaji wobbe tombe ka golleji muden tari kibe ngadi no dango fode lamudu no hani hitle bi do tida laaji jokalam ido kabaruji fan ba hebe do bema am ande to songadi www topere studio tamane topere organo noddi do odo numero viamo mere mer 37321 fande fande fe no konandir ono do e ser yewtere meden de ana wodi wassalam sido tamane honno andir onno aljumaare fu yewtere meden de durobe yoto ko robe golli ko robe gollana fa yotto torraji ngatteedi fewde robe wattu jone jaara nokku no dertedo banamba robe le wombe le fedde kafo wonde tonde yama idun dallidi sanne ko kafo naati le leedi meden di don felde sa gontone robe le be yottade nyaloma hande ro hono robe le windi me le hembe yama dum burtare robe le chapande njom le majjundu be bibe ngala nokku do robe be kan ekitirade golleji kanye ko nande e mudun fa keben famtare ngare kede ko min e sitan sidi be min pewni on do
Toutes les femmes du Mali
wayde kawrtal roobele kanya wayde mbaldi guuji di wonti allaaji di roobele wombe banamba jogi wattu jono kanko laamido fedde kafo wonde tonde o wi kawrtal roobele be fu so bami fa wi marsana wada dum wadi le commune ngaji jenaay gondi ley laamu banamba so wana dum timmi wala fu ko be ngatta wattu jono ko nayri bangal batuji wattu jono wi faaba mu yaaji dubbe kebatan le o do nokku kanko madam kane korotumu balo o wi wattu jono roobele bana kaaja mbaldi guuji yellana kebaton yirwere
on yeray wulla wati
le wati godon me holiti pelle ko heewi tin non jokka fedde amen jagal mudum torraji heewdi fewdi amen le de fedde gadu e tawede fu me kokkunduri juude me itti kalsi me pabunduri du sabe hande so fedde kafone wala jama sanne ne wala bodo sanne du fa nyalana hande re yimbe damanay tan wonko jokki amen me wala kalsi fu fele nukku amen do samoji so meda kaja fe wadde honake bat en nana mudum sono wala ni le mere on me yatama korta me wada batuji amen meda fota rewbe chafande joyon ko wolle de fedde so mo wonno nukke inde amen gadi do faabata amen wadde golleji amen ko heewi tiagal mudum meɗe wawi wadde batuji me hokkondira hakkileji
te banama muso bolo gelaba hankan ko sebe
jontre ke inane rumde afrique nde dum yambinama nokko no dirteda paris bamde noga e tati yottade noga e joy lewru mehndu hejab malin kobe tawama ton misal kanko no dirteda mariatu mariette dikko o yottini ton kadle no dirteda bogolaji ko bornate le leedi malindi o holliti on kabar final tawa leedi malindi wori kanya fa yottio kadule andanode le ko jabbino nokku do rewbe le kani jenginede holitaade uttama le noga e tati lewru mehndu le nokku mo no dirta si jankoro idum le lamu kati masin ngaji kanya fa yottoyo e ko nande mudu fu wattama le odo nokku fa rewbe lombe tombe paabe lanni be odo golle yo suudu ministre humni no kabaru dinaaji le leedi meden di do faaba mu yo suudu mairie wundu tondu do kadden kiki dande do kabaruji meden jowi do rewbe di yenji jeddire warore wassalam